Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nalo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Kitu kikubwa ambacho we want to try to bring to the people ni kwamba kitu ambacho natamani sana siku zote watu wafahamu.
Yes.
Christianity is a lifestyle.
Yes.
You make it simple. It's simplicity in it complexity.
Yes.
Yani katika complexity yake. Yes, it is simple.
Yeah. Yes.
God is very complex, but he has been simplified.
Yes.
So Jesus actually is a simplicity in the complexity of God.
Yes.
Wow. You understand?
Yes. Yes.
Mungu anatamani tumuishi.
Yes.
Mungu anatamani tumuenjoy.
Yes.
Mungu anatamani tumfurahie.
Yes.
This is the reason why anasema palipo na roho pana uhuru.
Yes.
Ukianza kuhisi kwamba unatakiwa kuwa na vikwazo ndio umfikie Mungu, then you haven't yet enjoyed the sweetness of the Holy Spirit. Roho wa Mungu anapaswa kuwa rafiki.
Yes.
Roho wa Mungu anapaswa kuwa mwalimu.
Yes.
Roho wa Mungu anapaswa kuwa ndugu. Roho wa Mungu anapaswa kuwa kila kitu. Ni yeye ni yote katika yote ndani ya watu wa Mungu.
Yes.
Again it's another day na tunamshukuru Mungu tayari yuko hapa kutuhudumia na nguvu zake ziko hapa na mkono wake uko hapa.
Amen.
We just want to bring God in our generation in a simplest manner.
Wow. Amen.
We want everyone in our generation asimone kama Mungu ni wa watu fulani. Mungu ni wa aina fulani. Kila mtu amgrab. Kila mtu amgrab Mungu. Kila mtu amgrab. We want to provide Jesus to the people in a manner ambayo they will grab. Biblia inasema kwenye kitabu cha of course. Today is Matthew chapter number 13.
Yes.
Right? Biblia inasema watu wakati Yesu anaenda kuhudumia, people were running toward Jesus.
Yes.
Why in our generation people don't run toward churches? Usitupe sababu. Yani usiweke visababu sababu kwa nini watu hawaji kwenye makutano yako.
Yes.
Let us know.
Yes.
If people run to Jesus, nake Jesus enjoys these things.
Yes. Yes. The thing called Holy Spirit.
I'm telling you. Kama watu walikuwa nakimbilia makutano, wanamkimbilia Yesu.
Yes.
Makutaniko, wanamkimbilia Yesu.
Yes.
Mimi, it should be a question to me.
Yes.
Why people are not running to me? Why people are not coming to me? Something is wrong somewhere.
Yes.
I'm just saying.
And I think bad enough, we have the same spirit.
I'm just saying. I'm just saying.
Yes.
Biblia inasema makutano akamkimbilia Yesu. Manake kwenye maduka yetu tuone makutano anakimbilia duka letu.
Amen.
Kwa nini waganga wawe na dawa ya kumpa mtu? Dawa ya kumpa mtu watu wakajaa dukani.
Yes.
Alafu sisi na nguvu ya Mungu ambaye tulimuona Yesu wetu sisi amejazwa na nguvu yake na watu wakamjalia. Why is it be question? Kwa nini tuone ni ubaya watu wengi wakienda kwenye huduma ya mtumishi wa Mungu?
Yes.
Why should we see it is a question?
Okay.
Then somewhere we haven't understood the whole
thing. Yes.
Sure. Chacha wakati anaanza hapa amesema hivi utukufu wa Mungu, utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wako. God can only be glorified with plenty by the multitude.
Yes.
With plenty.
Yes.
It is the multitude that praises the king.
Yeah. Yes.
Hakuna mahali amesema hivi enyi nyinyi wewe mtu pigeni piga kofi. Enyi watu wote msifuni Bwana.
Yes.
We preach so that God can get many people to his kingdom.
Yes.
This is the reason why my brothers and sisters, wherever you're watching me from, make sure you are filled with the power of the Holy Spirit to the extent people can trust you.
Amen.
To follow your God.
Amen.
People can enjoy the benefits of your God.
Yes.
Amen. People can love the godliness in you.
Amen. Yes.
Are you oozing out? What is the aura that you're bringing out? What are you oozing out?
Yes.
What ni kitu gani unachokitoa kwa watu? People, what people are smelling out of you?
Yes.
Are you welcoming to make people come to you? When the spirit of God is there,
yani
nilisema anaonekana kwa kazi zake.
Yeah.
Roho Mtakatifu akiwepo anaonekana kwa nguvu yake. Anasema nani mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu? Nani mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu? Nani mtakuwa mashahidi wangu?
Yes.
We cannot testify without power.
Yeah.
We can hatuwezi kuelezea uzuri wa Mungu saa yoyote ile wakati wote ule if there is no power.
Yes.
Tukimwelezea Mungu bila nguvu ni story na porojo.
Yes.
At the expense ya kuachukia watu wengine.
Yes.
Tukimwelezea Mungu without his power ni story. You see, it is good to teach, but every teaching of Jesus was accompanied by power.
Yes.
Nilikuwa siku moja nazungumza na rafiki yangu mtumishi wa Mungu Apostle Shemeji Malaike. We were discussing about the word of God one day, and when we were talking akasema I've come to realize, aliongea kitu very profound. Akasema I've come to realize katika kulichambua neno la Mungu nimegundua kwamba Mungu jinsi alivyo, maneno yake jinsi alivyo,
yes,
neno lake jinsi lilivyo,
yes,
anatuonyesha sisi every time where God was accompanied, kila wakati ambapo Yesu alizungumza vile neno lilitakiwa kuthibitishwa na ishara.
Yes.
Ndio maana Yesu anasema hivi, ishara hizi zitafuatana na hao waamini. Kwa walioliamini neno langu, they must have signs that follows.
Yes. Amen.
Yaani huwezi kubakia tu kwamba nimeliamini neno la Bwana. Amini, amini maandiko na amini Mungu anachokisema. Whenever you say you believe,
yes,
the word of God,
yes,
the word of God must be accompanied by signs.
Yes.
And there is no signs without power. And there is no power without the Holy Spirit.
Yes.
So at where is it going to exclude? No one has said, stay at your home.
Yes.
Stay in your room.
Yes.
Ask him.
Yes.
Fill me with your spirit.
Yes.
Not fill me with your power. Fill me with your spirit.
Yes.
We have been all doing wrong.
Yes.
Not fill me with your power. Holy Spirit, fill me. Fill me with your spirit, oh Lord.
Yes.
Fill
yes.
me. Ni jaze na roho wako. Ni jaze na nguvu zako. Ni jaze na roho wako. Ni jaze roho wako kwa wingi. Ni jaze roho wako kwa wingi,
yes,
kwenye biashara zangu,
yes,
ni jero wako kwa wingi, kwenye kazi yangu,
yes,
ni jero wako kwa wingi. Understand?
Yes.
The stick with the spirit,
yes,
turns into a snake.
Yes.
Oh.
No.
Yes.
Stick with the spirit. Hariga blase gale baya.
Wow.
Meaning, when the spirit of God comes upon this Bible,
yes,
he can turn to become anything.
Yes.
Yes.
Understand, fimbo ya Musa ilikuwa mbichi. Kwamba inakunjika kirahisi. Ilikuwa ni fimbo hiyo iliyokauka. Ni gongo lililokauka.
Yes.
Ni fimbo iliyokauka.
Yes.
Yeye anasema gongo lako na fimbo yako vya nifariji. Nini kinachofariji? Roho Mtakatifu anaitwa mfariji.
Yes.
Kwa gongo lako na fimbo yako
vya nifariji.
So maana yake the stick was filled with the spirit.
Oh.
Imagine kama Roho Mtakatifu aliweza kukaa ndani ya gongo na fimbo ya Musa.
Yes.
Just to do works.
Yes.
Just to do works. Musa siku moja aliwapa Walawi wenzie tricky. Wakamsema, wakawa namsema za tu. That's what I told you the other day. Musa akasema, wakawa namsema, wakaambia wewe peke yako ndo unasema na Mungu peke yake.
Yeah.
Sisi na pia ni Walawi.
Hey.
Sisi pia ni Walawi.
Yes.
Uwezi kwa unasema na Mungu peke yako. Sisi pia ni akasema peke yako ni Mlawi wewe. Sisi pia ni Walawi, nasemaga na Mungu.
Yes.
Musa akasema no problem. Walawi wote kwa desturi wanatoa na fimbo.
Yes.
Ishara ya kuchunga. Ninaomba nyinyi mlete fimbo zenu.
Yes.
Tutajua ni nani kati yetu aliyepakwa mafuta na Roho Mtakatifu. Ni nani kati yetu aliye na Mungu? Bonde la kukata maneno is when the spirit of God is there.
Yes.
When the spirit of God is there,
yes,
signs must be seen.
Yes.
You cannot tell us you have the spirit of God alafu una ishara.
Yes.
No, it's a lie. It's a lie. It's a lie. We can only recognize the spirit by the signs of power.
Yes.
Refuse.
Yes.
Refuse to be a mere Christian.
Amen.
Refuse to be a just talking Christian.
Amen.
Refuse to be just a teaching pastor.
Amen.
You must be a teaching pastor with the signs.
Yes.
Kwa sababu unajua siku za mwisho.
Yes.
Watu wanadhania siku za mwisho atakuja manabii wa uongo. The Bible doesn't say that.
Yes.
Manabii wa uongo wana era yake wanayoishia.
Yes.
Siku za mwisho Biblia inasema watakuja walimu wa uongo. Siku za mwisho wanaokuja siku za mwisho.
Yes.
Yaani utakuwa the last. The last is dispensation of the product of the devil.
Yeah.
False teachers.
Yes.
Sasa nyinyi ambao mnasema hivi, sisi hatutaki mambo ya power. Watu wanakimbilia miujiza. Trust me. Devil anajua. Kanisa litafika mahali watachoka habari za miujiza. Wataka mafundisho. Na ndio unaona sasa hivi jamii yetu hii inasema hivi, hapana, sisi hatutaki mambo ya ishara na maajabu. Hatutaki mambo ya signs and token. Hatutaki miujiza. Hatutaki habari za mafuta na maji. Tunataka mafundisho, 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 mafundisho. Devil is saying, okay, I'm going to bring that to you. So shetani analeta bulk ya walimu sasa waliojaa uongo.
Yes.
Mind you.
Yes.
Uongo. Sio kwamba ni unasema mimi nilikuwa mjini wakati ulikuwa nyumbani. That's not a lie. That's what we call misinformation.
Oh,
you are just speaking wrong information. Wrong information is not a lie.
Yes.
Kwani ulipokuwa unaandika darasani majibu ukakosa, uliandika jibu la uongo?
No.
You write wrong answer.
Yeah.
It's not a false answer. There is a difference between wrong and false.
Yes.
Okay.
It's just a it's just a literature. You need to understand grammar.
Yes.
You need to go to school first.
Yes.
You need to know the difference between false and wrong. Doing wrong is not doing false.
Yes.
So in the last day, there will not come wrong teachers.
Mm-hmm.
No, there will come false teachers.
Yes.
The Bible says false.
Yes.
Now, when it is a false, then you should understand, it comes to entangle the soul. False has a mission to entangle a soul, to catch a soul. But wrong is just dealing with the mind.
Oh.
And wrong can be changed, but false cannot.
Yes.
That's big.
That's why there is a difference between truth and fact.
Yes.
Fact is counterattacked by wrong.
Okay.
No one has said, this is even wrong.
Yes.
There's a wrong and right.
Yes. Yeah.
So this is the right fact.
Yes.
Right stroke fact. Is the right thing.
Yes.
Is the right thing.
Yes.
It can be wrong. And it can be right.
Yes.
But it can never be right and false. It is truth and false.
Yes.
Because truth is a spirit.
Yes.
Okay.
Uwatakase kwa ile kweli. Imagine kumbe kweli inaweza kutakasa. Then tukubaliane uongo unaweza kuchafuka.
Yes.
Nakumbuka kutakasa ni kutenga.
Yeah.
Yes.
Set apart.
Kutakasa ni kuset apart.
Yes.
Kutakasa sio kusafisha.
Yes.
Kutakasa is to pick it from many and to separate it.
Yes. Single it out.
For special mission. Purpose and mission. You single a thing out. For a special use. Now, when God anoints us, when God separate us, when God set us apart by his spirit, kumbuka, in this, in orali koshkele brade kelento stegira da bantele hasle gia marento za gleria. What separates us?
Yes.
So what separates us?
Yes.
Kinachotutenga from many.
Yes.
Is not us separating ourselves.
Mm-hmm.
It is the spirit that has to come and separate us from mere men.
Yes.
Yesu Christo alipopakwa mafuta. When he was anointed.
Yes.
The word anointing means set apart.
Yeah.
The anointed one means they set apart.
Yes.
Kwa manake, mwanadamu wa kawaida hawezi kutengwa kutoka kwenye wanadamu wa kawaida. If there is no spirit that differentiates him or her from others.
Yes.
I got the spirit that differentiates me.
Yes.
I refuse to be normal.
Amen.
So you wake up in the morning and say, I have the spirit of God.
Yes.
I refuse to be normal.
Yes.
I refuse to be like them.
Yes.
I refuse to suffer like them.
I refuse to
think like them.
I refuse
to do things like them. Because why? I am separated.
Come on.
By the spirit.
Yes.
I'm not separated by education.
Mm-hmm.
It is not education that separates us.
Yes.
Yes.
It is the spirit.
Yes.
Imagine, kama Mungu ili tuwa tutenge,
yes.
Atofautisha na wengine,
yes.
It required the spirit.
Yes.
Meaning, we will always be normal. Tutakuwa kawaida sana, tutateseka kama wao,
yes.
Tutangaika kama wao,
yes.
Tutaumia kama wao.
Yes.
If the spirit will not come and separate that, I refuse to be normal.
I refuse to be normal.
yanayowaua wao mimi hawezi kuniua.
Amen.
I refused a long time ago.
Yes.
Why? Because I cast the spirit.
Yes.
Mauti iliwaua watu wote.
Yes.
Wakazikwa kama Yesu.
Yes.
Ha! The man with the spirit.
Yes.
In the third day.
Yes.
The same spirit that raised Jesus from the dead.
Yes.
That same spirit lives in us. Yes. The Bible says, according to Romans chapter number 8, verse 26,
yes.
And I said, the same spirit.
Yes.
That raised Jesus from the dead.
Yes.
Managini.
Mm-hmm.
The spirit went.
Mm-hmm.
You cannot bury the man with the spirit.
Spirit.
I'm here to tell you in the name of Jesus.
Amen.
Kwa kuwa tuna roho wa Bwana,
yes.
Our business will not bury it.
Amen.
Our life will not bury it. If they try burying our name,
yes.
You will bury us only for 3 days.
Yes.
The same day we'll come back to life.
Amen.
Our business is coming back to life.
Amen.
Ministry is coming back to life.
Amen.
Life is coming back to life.
Amen. Yes.
Wow. We are the unburied generation.
Yes.
They cannot bury us.
Yes.
Madeni hayawezi kutuzika.
Amen.
Biashara haziwezi kuzikwa.
Amen.
Majina yetu hayawezi kuzikwa.
Amen.
We are separated by
us. Yes.
Yeah. Not separated by anything.
Yes.
By the spirit.
By the spirit.
It is the spirit, Pastor Kenya,
yeah,
that separates us.
Yes.
If they cannot understand us, just tell them it's the spirit. You know?
Mm.
We cannot be no more.
Yes.
We cannot be like you.
Yes.
Ah, unajua mbona huyu afanye kama watu wengine. I'm separated to for
yes,
his purpose.
Yeah.
To swazimishane.
Yes.
My dressing code, you know,
yeah,
the way I appear to you.
Yes. It's for the flexibility.
For the flexibility of the spirit. It's for the flexibility of the spirit so that he can move with you easily.
Yes.
The way he has fashioned me.
Yeah.
Yes. The way he has made me.
Yes.
The way he has created me.
Yes.
You see, sometimes when you talk about our relationship with the Holy Ghost, you can mistake us with pride. No, no.
Yeah.
It's not pride. It's us explaining what God has made us to become.
Yes.
And we are not boosting ourselves. We boost Jesus.
Mm-hmm.
Boost the Holy Spirit.
We tell you
mm-hmm.
what has been done to us.
Yes.
You can be a banker, a different banker.
Yes.
Mm-hmm. You see?
Yes.
There were two kings in one country.
Mm-hmm. Yes.
Two kings in one country
in the Bible.
Yes.
Two kings in one country.
Bring it on.
Two kings in one country.
Yes.
One was recognized by the spirit.
Yes.
One was recognized by men.
Yes.
One country, two kings.
Kings.
And God was trying to show us the difference between these two kings.
Mm.
The man in power.
Yes.
With army.
Yes.
Dola iko upande wake.
Yes.
Ana jeshi.
Yes.
Ana mishale.
Yes.
Anakutana na Goliati.
Mm.
Anaogopa kwenda kwenye vita.
Mm.
One king.
Mm.
First king.
Mm.
The second king.
Yes.
Two kings in one country.
Mm. Yes.
Anointed by the spirit.
Yes.
Full of power.
Yes.
Hana jeshi.
Yes.
Hana mkuki.
Yes.
Hana mishale.
Yes.
But he had the spirit.
Yeah.
Come on. Goliati yuko mbele.
Yes.
Same situation.
Yes.
Two kings.
Yes.
Perceive it differently.
Yes. Yes.
Same situation.
Yes.
Two businessmen.
Yes.
Perceive it differently.
Yes.
Same situation.
Yes.
Two wives.
Yes.
Perceive it differently.
Yes.
Same situation.
Yes.
Two husbands.
Yes.
Perceive it differently.
Yes.
Same situation.
Yes.
Two pastors.
Yes.
Perceive it differently.
Yes.
Why?
Yes.
One with the spirit, another one without spirit.
Yes.
Come on.
Wow. Jesus.
Yes.
The same challenge, the same location.
The same challenge, the same location. Same guy, moja, kaka anaye siku 39,
yes.
Anatukanwa, he's a king.
Yes.
He's also once anointed.
Yeah. Yes.
Tofauti hawa falme wawili, ndani ya nchi moja. Moja, roho aliondoka.
Yeah.
Moja, roho akakaa juu yake kwa nguvu. Same situation.
Yes.
Wote wameletwa mbele ya Goliati.
Yes.
Wote kwenye bonde la hela.
Yes.
Same location, same situation.
Yeah.
Trust me. Trust me.
Mm.
Ukiwa na Roho Mtakatifu.
Yes.
Same ile ile paluku tayari. Same ile ile.
Yes.
Wanayokwama wengine.
Yes.
Wewe unapita kwa jina la Yesu.
Amen.
Nasema unapita kwa jina la Yesu.
Amen.
Nasema tunapita kwa jina la Yesu.
Amen.
Wali...
Yes.
What a revelation.
Yes.
What a word.
Yes. Yes.
Two two kings
in one country.
In one country.
Mm-hmm.
Facing the same situation.
Yes.
One with dollar. Mmoja na power.
Yes.
Mmoja na dollar.
Yes.
Mwingine ana. Kwa hali yako madarakani.
Mm-hmm.
Asikutishi.
Yes. 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 Yes.
Swali ni nini mmebeba huko ndani?
Yeah.
Samueli anamwambia, anaambiwa na Mungu, anambia nenda kwenye nyumba ya Yese, pale kwenye nyumba ya Yese nijipatie mfalme.
Yes.
Anenipendeza mimi roho yangu. Understand? Tangu siku Daudi anapakwa mafuta mpaka siku anakuwa mfalme. It was not in one day.
Yes.
It was more than 10 years.
Yes. Yes.
More than 10 years.
Yes.
In the matter of fact, people are saying it was 18 years. Kama Daudi alipakwa mafuta akiwa na miaka 17, as it is said. 17.
Yes.
Anakuwa mfalme kwa mara ya kwanza akiwa na miaka 30. Maana kitukwi 13 years kuchukua kabila la Yuda moja.
Yes.
Kabila moja, wala sio nchi nzima. Then akiwa na 40 anapakwa tena mafuta. Four.
Come on. Bring it on.
Yes.
Can you imagine?
Yes.
Utafika levo, unagundua.
Yes.
All I need.
Yes.
Is the spirit of God. Watu wa Mungu. Tujajizaga maswali kwenye maisha yetu kwamba. Unamsikia Yesu wa hivi. Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Anawaambia wanafunzi wake. Si kazi yenu nyinyi kujua.
Nyakati.
Nyakati. Do you know those guys were not learned?
Yes.
Matendo ya Mitume sura ya tatu anasema hivi. Waliperceive mitume. Makuhani, waipasiva hawa jamaa hawajasoma.
Yeah.
Hawakuwa na shule.
Yes.
Lakini the difference between them and them
is
the spirit of God.
Yes.
Yes. Doesn't matter wapi umeishia.
Yes.
When the spirit comes,
yes,
atakutofautisha.
Amen.
Atakufanya uwe tofauti.
Amen.
This is the reason why he said it's supposed to be a cry of a generation.
Yes.
It's supposed to be a cry of a generation.
Yes.
My job is to come here to show you,
yes,
and to insist to you,
yes,
how important it is,
yes,
to have the spirit of the living God.
Amen.
Mungu anaweza sielewe maana na mantiki ya kongamano hili.
Yes.
We want you to have the spirit of the living God.
Yes.
We want you to be filled with the spirit of God. Let your spirit be full of God.
Yes.
That's all you need.
Yes.
That's all you need. Yaani huu muda ambao unajiona wewe hauna kazi, hauna biashara, haujaajiriwa bado, haujafanya maisha bado.
Yes.
Huu muda huu unatakiwa kae chumbani kwako ngangana. Oh, Mungu nijaze na roho wako.
Yes.
Nijaze na roho. Kwa sababu kazi ya mtumishi wa Mungu, kazi ya mentor, kazi ya pastor,
yes,
kazi ya teacher,
yes,
kazi ya baba is to help you and to show you what is important in life. Is to help you and show you what is more important in life.
Yes.
Is to help and show you what is important in life. My job is to show you kwenye Biblia, look at this, look at this, look at this, and when you catch it,
yes,
you stay with it in your room.
Yes.
You stay with it in your life.
Mm.
You stay in your business. You pray. You ask God, Father, in the name of Jesus, I have seen you in your word. Nimeona kwenye neno lako. Mtumishi wako ametufundisha kwamba mtu aliyejaa na roho hawezi kuwa kawaida. Mtu aliyejaa na roho hawezi kuwa normal person. Baba, katika jina la Yesu, nijaze na roho wako, nijaze na nguvu zako. Nimesikia habari zako. Roho Mtakatifu, nimesikia habari zako. Jaa kwangu kwa wingi. Nione matendo yako. Nione ishara zako. Tembea na mimi, Roho Mtakatifu. Tembea na nguvu yako.
Yes.
It is nguvu yako. It's your job now.
Yes.
That's why we are fasting.
Yes.
It's your job now. That's why we are praying and fasting.
Yes.
Two kings.
Yes.
In one country. Same location. Same challenge. Same problem. Mwingine ataelewa nini tunachokizungumza hapa. Samueli wa kwanza sura 16.
Samueli wa kwanza sura 16.
Baliko tarabalagadeash. Sita kuwa kawaida.
Sita kuwa.
I will never be the same. I will never be normal.
I will never be.
I have the spirit in me.
I have the spirit.
I will never be normal.
I will never be normal.
Ala baraba yakata.
Amen. Samueli wa kwanza sura 16. Kuanzia mstari wa kwanza. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli, ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli?
Mstari wa ngapi baba yangu?
Mstari wa kwanza.
Yes sir.
Yes.
So hapa Samueli anafanya intercession kwa Mungu, anamtetea mfalme.
Yes.
Mungu msamehe, muelewe, Mungu azami nimemkataa.
Yes.
Lakini mbele za watu anaonekana yuko sawa. My friend, usije ukawa unapigiwa makofi na watu kumbe Mungu amekukataa.
Yes.
Usione comment za Facebook kwanza Mungu amekubali. Maana wengine watafuta comment za Facebook.
Ndio.
Badala ya kusikiliza comment ya Mungu juu yako. Hatari sana. Comment ya mitandao juu yako sio comment ya Mungu juu yako.
Yes.
Sauli, watu wanaendelea kumkubali kama mfalme. Mungu na nabii wamekaa chini.
Yes.
Mungu anasema nini mkataa? Lakini huko mtaani he's a king.
Yes.
Vingola vinaendelea kama kawaida.
Yes.
Jeshi linampigia Sauli kama kawaida.
Yes.
But in heaven, Mungu amemkataa. And it will show when they face challenge.
Yes.
It will show kwa sababu maisha yako hivi. Mm-hmm. Kila mtu lazima apitie mapito.
Yes.
Mimi nasubiria tu. Mm-hmm. Mimi si niko hapa.
Yeah.
Yangu nimepita huyo napeta.
Mm.
Bwana amenisaidia ni.
Amen.
Yeah. Yeah. Nasubiria. Mm. Zamu yao.
Yes.
Takapofika. Maana za tuna hii ngoma kwa zamu.
Yes.
Wewe unasema itakapokuja siku ya uovu mpate kusimama. Kwa siku ya uovu ipo kwa kila mtu.
Yes.
Mtoto wa mjini wazangu nimekaa pale. Nasikilizia.
Pale. Pale.
Mwendeo.
Yes. Yeah.
The spirit of living God.
Yes.
By God.
Yes.
Wanamwambia Samuel umemkataa.
Yes.
Heaven imemkataa. Mind you. Mind you.
Yes.
Yesu atuambia nini jana? Mm-hmm. Mkiniona natoa pepo kwa kidole cha Mungu.
Yes.
Manake ufalme wa Mungu umekuja. So the presence korati lekema na mashikari.
Yes.
No. Let me analyze this. So the presence of heaven in someone's life
Yes. Is
recognized by the presence of the Holy Spirit in someone's life.
Mm-hmm.
When, in other words, the embers of heaven kwenye maisha mtu
Yes. Is
when the Spirit is there.
Yes.
Yes.
Roho ikiondoka mbingu imeondoka upande wako.
Yes.
Oh.
Oh yeah.
Yes.
Oh yeah.
Yes.
Oh yeah.
Yes.
Mbingu ikifunguka inaongea kwa ajili yako.
Yes.
Yesu alikwaje?
Mhm.
Amemaliza kubatizwa.
Yes.
Mbingu imefunguka juu yake. Mm-hmm. I pray that I walk under open heaven.
Yes.
Mbingu inene kwa ajili yangu, iongee kwa ajili yangu, kwenye biashara zangu, kwenye kazi zangu, kwenye maisha yangu, kwa watoto wangu, kwenye ndoa yangu. Mbingu iongee upande wako. Unapotaka kuibiwa, mbingu inaongea. Unapotaka kuonewa, mbingu inaongea.
Amen.
Heaven is talking.
Yes.
Heaven is talking. Heaven is not quiet.
Yes, sir.
Mbingu zikifunguka zinaongea.
Yes.
Zikiongea zinasema.
Yes.
Yupi na nani ni nani?
Yes.
Watu wanaweza kukuweka mwisho huko. Mimi nasema nyinyi mnamweka mwisho ila Yes. Sisi tunamweka huyu hapa mbele.
Amen.
Watu wanaweza kukukataa.
Yes.
Wakakunyang'anya kila kitu.
Yes.
But when the heaven accept you
Yes. By
the spirit of God
Yes. You
are separated.
Amen.
This season in the name of Jesus.
Amen.
The Holy Ghost will show the heaven.
Amen.
Will show the earth.
Amen.
That we are accepted by God.
Amen.
That we are accepted by God.
Amen.
That we are accepted by God.
Amen.
Mstari wa kwanza.
Mstari wa kwanza. Samueli wa kwanza 16.
Samueli wa kwanza 16 mstari wa kwanza. Thank you Jesus.
Bwana akamwambia Samueli.
Yes sir.
Hata lini utamlilia Sauli?
Mm-hmm.
Ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli.
Mm-hmm.
Ijaze pembe yako mafuta. Uende nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehemi. Maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Samueli akasema, nawezaje kwenda?
Si, hajasema nilijipatia kijana naye muandaa kuwa mfalme.
Yes.
In heaven.
Yes.
Daudi hakuwa kijana naye andaliwa. In heaven.
Yes.
Ni kijana ambaye tayari ni mfalme.
Yes.
Come on.
Hallelujah. Hey. Yeye ni kijana tunamwandaa.
Mm-hmm.
In heaven this guy is already a king.
Yes.
In heaven this guy is already an apostle.
Yes.
In heaven this guy is already a bishop.
Yes.
In heaven this guy is already a prophet.
Yes.
In heaven this guy is already a man of God.
Yes.
Yeye ndiye ni kijana anakuwa. In heaven this guy is already a legend.
Yes.
Some of us are something in heaven already.
Yes.
Some of us are big apostles in heaven already.
Yes.
Some of us have your big business in heaven.
Yes.
You are big businessmen in heaven already.
Yes.
Some of you, my sister, you are big business women in heaven.
Yes.
Pia duniani wanakudanganya. Duniani wamekufanya mchunga kondoo tu. Duniani unahangaika na kitu kimoja. Kumbe in heaven you are something bigger.
Yes.
Yeah.
Say loud, I'm something bigger.
I'm something bigger.
Pale ulipo say loud, I'm something bigger.
I'm something bigger.
In heaven knows it.
In heaven knows it.
Hallelujah.
Amen.
Yes, sir.
Mstari wa pili. Samueli akasema, nawezaje kwenda?
And if you're watching, please tell people. Take that link. Share it to the WhatsApp. Let people know about the good news that we are preaching right now.
Yes.
Don't waste the message.
Yes.
Take the message abroad.
Yes.
Let people get it.
Yes.
Let people get the message.
Yes.
You see, even those who hate us, just tell them, listen to this guy. Atakusaidia achana na mwingine asiyo kuhusu. Mama mwingine mwacheni mke wangu. Yeye mimi anawasumbua nini? Taka kila kitu mjue.
Samueli akasema, nawezaje kwenda? Sauli akipata habari ataniua. Basi Bwana akasema,
Mind you, what does he say? Yes. Anazungumzia another king.
Yes.
Mcha yongozi na wafalme wawili.
Yes.
Let's go, baba.
Sauli akipata habari ataniua.
Mm.
Basi Bwana akasema, chukua ndama pamoja nawe.
Mm.
Ukaseme, nimekuja ili kumtolea Bwana dhabihu.
Mm-hmm.
Ukamuite Yese aje kwenye dhabihu,
mm-hmm.
nami nitakuonyesha utakayotenda,
mm-hmm.
nawe utamtia mafuta yule nitakayemtaja kwako.
Yes, sir.
Samueli akafanya hayo aliyosema Bwana. Akaenda Bethlehem, wakaja wazee wa mji kumlaki, wakitetemeka, nao wakasema, je, umekuja kwa amani? Naye akasema, naam, kwa amani. Nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Jitakaseni, njooni pamoja nami kwenye dhabihu. Akawatakasa Yese na wanawe,
mm-hmm.
akawaita kwenye dhabihu. Ikawa walipokuja, alimtazama Eliabu akasema, yakini Masihi,
mm-hmm.
wa Bwana yupo hapa mbele zake.
Mm-hmm.
Lakini Bwana akamwambia Samueli,
mm-hmm.
usimtazame uso wake, wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo,
mm.
maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana huitazama moyo. Ndipo Yese akamuita Abinadabu, akampitisha mbele ya Samueli,
mm-hmm.
naye akasema Bwana hakumchagua huyu.
Mm-hmm.
Ndipo Yese akampitisha Shama, naye akasema wala Bwana hakumchagua huyu.
Naomba unotice hilo neno, Bwana hakumchagua.
Yes.
Nina ngumu sana ile wajue.
Yes.
Bwana kumchagua, maana yake nyinyi wanadamu anaweza kachaguana.
Yes.
Anaweza Bwana akamchagua. Very powerful.
Yes.
Kwa sababu aliyemchagua Bwana akampa na roho.
Yes.
Kwa ukiona umepewa roho,
unjue amechagua na Bwana.
Wow. Roho aende kwa kila mtu.
Yes.
Ndio maana Yesu mpaka naomba.
Hata
nitawaombea nyinyi Baba awape. So having Holy Spirit, guys, it's not something cheap.
Yes.
Sio kitu cha kupuuza tu kwamba eti ah na roho ya Bwana kocha amen. It's something very precious. To have the Spirit of God is something precious. Those who had it in the Old Testament, they had to be selected.
Yes.
They had to be chosen.
Yes.
Ah. Yesu anasema si nyinyi mlionichagua mimi. Mimi nimewachagua rabalaika toshi. Mimi nimewachagua nyinyi ili muende kuzaa matunda. Na mzai vivi, you must be filled with power.
Yes.
I am chosen.
Yes.
Me, I am chosen.
Yes.
Kumbe I am chosen, my friend.
Yes.
Hasema leo achagua tangu asili.
Yes. Kabla ya kuwa msingi.
Akawatenga.
Yes.
Akawatakasa.
Yes.
That's what he says in Romans.
Yes.
Aliwachagua tangu asili.
Tangu asili.
Can you check there?
Yes.
Please.
Warumi sura 8.
Mm.
Mstari wa 28.
Yes, sir.
Neno la Mungu linasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote, Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake.
Yes, sir.
Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili.
Aliowajua tangu
asili.
Akafanyaje?
Akawachagua
tangu asili. Akawachagua. Notice the word akawachagua.
Yes.
Understand people?
Yes.
Hatuji kuokoka, hatujiokokeshi.
Yes.
Anatujua tangu asili.
Yes.
Tunatofautiana tutaree za wokovu.
Yes.
Lakini anatujua tangu asili.
Yes.
Kumbe huu mchongo Mungu alikuwa anatujua siku nyingi.
Yes.
Tunajizungusha ndio maana.
Yes.
You must carry confidence.
Yes.
Alikuwa anajua tangu asili baada ya kuokoka, alikuwa anajua tangu asili. Yaani you shouldn't take wokovu kama nimebahatisha. Unajua kuna wahubiri wanataka tuone wokovu kama kitu fulani hivi kwamba unjua ni bahati kuokoka, hali nijua tangu asili.
Yes.
Kwamba mimi mwembe zangu zote zitaishia pale.
Yes.
Siku ile ambayo atahubiriwa injili nitakamatwa.
Yes.
Ninahangaika kwenye mapombe wewe, kwenye masigara, kwenye mazinaa, kwenye mauchawi, kwenye maushirikina, but he knew there.
Yes.
I'll catch him.
Yes.
Why? Because this boy was mine since
way back. Yes.
Kabla kumbe kwa misingi ya ulimwengu.
Yes.
Understand? Paul anasemaje? Anasema mimi Mungu alinitenga kuwa mtume. He chose me. He separated me.
Yes.
To be an apostle before the foundation of the earth.
Yes.
Apostle Paul is talking about before the foundation of the earth.
Yes.
While this man came on earth and started killing people in the church.
Yes.
How?
Yes.
Huyu jamaa ameanza kuishi maisha kwa kuwaua watu.
Yes.
Waliokoka. And then today he says, alinitenga.
Yes.
Na akanifanya mimi kuwa mtume.
Kumbe
watu wengine mnaona walevi.
Kumbe darasa tembea.
unasomanga Biblia zipi? Watu wanakataa kwamba kina Joma kina hawezi kuwa watumishi, unasoma Biblia ipi? Read about Paul, please.
Yes.
I confess about them.
Yes.
I speak about them.
Yes.
Kwa sababu kumbe hata sisi kabla hatujaokoka, kabla hatujamjua Mungu, tulipokuwa kwenye uhuni wetu, tangu unataka kuniambia ni surprise mimi kwa mtumishi wa Mungu?
No.
Lakini sikuwa mlevi mwanzoni. Sikuwa muhuni mwanzoni. Sikuwa mtu wa ovyo mwanzoni. Nilikuwa mtu wa ovyo, lakini it is not a surprise to God that I'm born again. It's not a surprise.
Yes.
It's not a surprise.
Yes.
So manake wakati naangaika kwenye dhambi, he knew this boy is my servant.
Yes.
Unataka kuniambia ni surprise kwa Mungu wewe kumtumikia Mungu nao? Unataka kuniambia ni surprise kwa Mungu mimi kuwa mtumishi wake sasa?
No.
Yes. No, come on. 1,000 times no.
Yes.
He knew me from the beginning.
Yes.
Kwa yote niliyokuwa naangaika nayo dhambini, he knew ataangaika. In the end, I'll catch him. He's my servant.
Yes.
Yes.
What kwa watu kibao ambao wanaangaika saa hizi? Soma pale Wagalatia ngapi?
Wagalatia 1:15.
Wagalatia 1:15. Sura ya 15. Let's read there. Galatians chapter number 1
verse 15.
Verse 15. Wow. What a power of the Holy Ghost.
Yes.
Raketole bege baya suklaria nante.
Yes.
Mm-hmm.
Like, mstari wa 15.
Yes, sir.
Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama.
Imagine, alitengwa tangu wapi?
Tumboni mwa mama yake.
Yo! Imagine yu alitengwa tangu tumboni mwa mama yake. Ili yawe nini?
Akaniita kwa neema yake.
Akiwa wapi?
Tumboni mwa mama yake.
Akiwa tumboni mwa mama yake, anatengwa.
Yes.
Alafu anaitwa kwa neema yake. Anatengwa tangu tumboni.
Yes.
Alafu neema inamuita.
Yes.
Then
alipoona vema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu.
Kwa hiyo kumbe wakati bado tuko dhambini, wakati bado tunaua watu, wakati bado tunafanya uharibifu, ni kwamba tu mwanae alikuwa hajadhihirishwa. Ila si kwamba akunitenga.
Yes.
Kwa inawezekana Diamond Platinum ni kwamba tu Yesu
hajadhihirishwa
kwake.
Yes.
Na kwa sababu aona mdhihirisha porojo nyingi.
Yes.
Badala ya kunisema mimi ni muovu, mdhihirishe Yesu. Yesu aingie ndani. Tatizo wachungaji wanataka wao waingie ndani ya mioyo yetu. Badala ya Yesu. Na ndio maana mtu akiondoka kwa mchungaji so and so na au mshirika akiondoka kwa mchungaji so and so, mchungaji ana mind. Kwa hiyo kwa sababu alitaka yeye ndo aingie ndani ya moyo wa mtu, sio Yesu. Hapana, cheche mimi ingia ndani yako.
Yes.
Anaingia ndani yako ni Yesu. Siku Yesu akwambia hivi, nimekuita.
Yes.
Uende Marekani kunitumikia. Cheche mimi sitaki kukuzuia.
Yes. Yes. Amen.
Wow. Sitaki kukuzuia, nikikuzuia maana yake mimi ndo nimeingia moyoni.
Yes.
Laana hiyo, nani anataka?
Mm.
Baba, ni wa Yesu.
Mzee mimi hapa nina wasiwasi.
Twende baba.
Wasiwasi nilionao unasema hao wako mdhilisha Yesu kwa kina damu. Kuna wao ndo baada ya kumdhilisha Yesu porojo ni nyingi. Mimi ninachojiuliza, je, huyu anayetakiwa kumdhilisha wao kwao tayari ameshadhilishwa?
Hilo nalo tatizo.
Yeah.
Kwa sababu huwezi kumdhilisha usiyemjua.
Yes.
Ukiona mtu hamdhihirishi Yesu kwa watu, kwa mataifa, kwa nini leo tunaogopa mtu akisema hivi, wanamuziki ni watumishi wa Mungu? Kwa nini mtu anapata shida? Kwa sababu anadhania kwamba hawawezi kuwa.
Yes.
Ingekuwa tuna uhakika na nguvu ya Mungu kwamba inaweza kuwafanya, wote tungealign kwa moja. Ni kweli hawa ni watumishi wa Mungu, maana Mungu anaweza kubadilisha chochote. Fimbo ya Musa ni kavu, inageuka kuwa nyoka. Sembusa jeu makini. Sembuse mwana FA. Sembuse Ben Paul.
Yes.
Sembuse darasa. Fimbo ya Musa.
Yes.
Mkavu. Inageuka kuwa nyoka. I have my sister.
Yes.
Very wonderful sister. And probably she's watching now.
Yes.
Anaitwa Vanessa. V Money.
Yes.
Vanessa mdee before. Alikuwa mwana mziki.
Yes.
Ni nani anayejua hatima ya mtu?
Yes.
Ni nani anayeshika hatima ya mtu? Right now Vanessa, she's fully born again.
Yes.
She's one of our members.
Yes.
She's watching us online.
Yes.
Right from US.
Yes.
Yeye na mume wake. Wameacha neema ya Mungu ili watumikie. Now, ungemwona Vanessa wa miaka 7 iliyopita, unasema huyu hawezi kuwa mtumishi wa Mungu.
Yes.
Then we are limiting God. Na hapo ndipo nagundua watumishi wengi wa Mungu wanaohubiri nguvu ya Mungu hawaiamini hiyo nguvu yenyewe.
Yes.
Hawaamini unahubirije wokovu wakati waamini nguvu ya Mungu inabadilisha.
Yeah.
Unahubirije wokovu wakati waamini nguvu ya Mungu inabadilisha maisha ya watu.
Yes.
How can you preach about salvation and then you don't believe in this, in the power that changes? What's the meaning of the gospel? What's the meaning of the gospel? The Bible says, according to the book of Corinthians, anasema, the book of Romans chapter 1, anasema hivi, I I cannot feel ashamed. Do not feel ashamed of the gospel.
Yes.
Because it's the power of God unto salvation. Kiswahili anasema hivi. Sionei haya injili, maana ni uweza wa Mungu uletao wokovu. What do you preach?
Yes.
If you preach the gospel,
yes,
then you should be the number one person that trusts that the gospel can change lives.
Amen.
Wow.
Now you know your gospel that you preach cannot change lives.
Yes.
That's why you bring problems.
Ndio
maana kwa maneno mengi. Mengine tuache tumwachie Mungu.
Amen.
I tell you the truth.
Yes.
Na hiki nakisema kwa watu wote, kwa kanisa, wote wanaonitazama, you should be everyone should be out there winning soul, seeing possibility you are a member of a family to be born again, seeing possibility of your boss to be born again. Leo hii wapendwa wengi, watu wengi waliokoka hawawezi kuhubiri injili kwa mabosi zao, because they don't believe, they don't think kwamba mabosi wanaweza wakapokea wokovu. You know why? Because they don't have what it takes. They don't have the Holy Ghost. The minute you have the Spirit of God, Biblia sasa ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kama wewe ni mfagiaji ofisini na bosi wako hajamwamini Yesu, you have to have a sign.
Yes.
You ought to have a sign.
Yes.
You need to come in the office full of the power of the Spirit of God.
Yes.
Unamwambia bosi, in my spirit, this is what I hear.
Yes.
Today morning, you left home and your son is sick. God has shown me.
Yes.
By saa saba mchana,
yes,
your son will be well.
Yes.
Please piga simu saa saba mchana.
Yes.
Na anapiga simu saa saba mchana. Anafikia kule nyumbani anambia amepona.
Amen.
You know what that boss will do?
Yes.
He will call you in the office.
Yes.
Wewe ni mfanyaji na an appointment na yuko busy.
Yes.
He will call you in the office.
Yes.
Atakwambia come. What did you do? Unamwambia it's the power of the Holy Spirit unto believers. Ukimwamini Yesu,
yes,
anakupa hiyo nguvu.
Yes.
Na wewe utaweza kuona vitu,
yes,
vikiingia kwenye maisha yako.
Yes.
Unaanza kumhubiria pale.
Yes.
Leo hii watu wa kawaida hawawezi kuhubiria matajiri kwa sababu they don't have power.
Yeah.
Yes.
Not they don't have money. Mind you, they don't have power. I once heard a certain brother saying, "So tukotwe na hela ili tuwahubirie wa mataifa." No! A thousand times no.
Yes.
Hatakiwi kuwa na hela. Tunatakiwa kuwa na power of the Holy Spirit.
Yes.
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 Money is just there. Money is very cheap. Money is very weak.
Yes.
When you have power.
Yes.
Oh boy, money is very weak.
Yes.
When you
have... I know money.
Mm.
Nigeria nayo.
Yes.
So I know how weak it is.
Yes.
Anyway.
Come on.
See, don't talk about money if you don't have.
Yes.
Yes.
So hela hela ni mbaya inaharibu wewe kwa nayo. Imekuharibu paka wapi? Don't talk about money if you don't have.
Yes.
Money is very weak.
Yes.
I have it.
Mm-hmm.
Money is our slave.
Money is very weak. It cannot change people.
Yes.
But it is the spirit in men. As well, it is the spirit of the Lord that brings understanding.
Yes.
Ni roho ya Mungu, pumzi ya Mungu ndani ya watu
akili.
Inawapa watu akili. It gives them a certain mind,
yes,
a certain understanding.
Yes.
The spirit in men. This is our outpouring of the spirit season.
Yes.
I pray in the name of Jesus.
Amen.
That God atuwe awe gracious enough kwetu.
Yes.
Atujaze Roho Mtakatifu wake.
Amen.
Kwa nguvu. Benka ajaze Roho Mtakatifu.
Amen.
Fanya biashara ajaze Roho Mtakatifu.
Amen.
Fagia ajaze Roho Mtakatifu.
Amen.
Ili ishara zionekane.
Amen.
Ishara zionekane.
Amen.
Ishara zionekane.
Amen.
Hiyo kile ninakwambia, punguza maneno, onyesha ishara.
Punguza maneno, onyesha ishara.
Hallelujah.
Amen.
Shalika ton lebege.
Yes.
Money is very weak, my brother.
Yes.
Money cannot make you slave. It's very weak.
Yes.
When you have power. Money is very weak when you have power. Ndio maana watu wanaenda kwa waganga waende kuchukua hela. Waende kuchukua power.
Oh yes.
Ila sisi tukija kanisani tunalenga kuchukua hela badala ya power. Contrary. Mchungaji juzi alisema watu watoa macho tu. Anamaanisha nini? Anamaanisha nini? Anamaanisha, ina maana kama mchungaji anataka kutusaidia, tusaidike. You are taking a wrong thing.
Yes. Yes.
She was right. You are taking a wrong thing.
Yes.
Wenzako akienda kwa waganga wao anachukua hela?
Yes.
Umwahi kuona wewe kijana au binti anaenda kwa mganga, mganga, nisaidie babu mganga, nisaidie na tai laki tatu tu. They want impartation. When you go to church, you meet your pastor, you meet your father.
Yes.
Ask for the impartation.
Yes.
The move of the power.
Yes.
So that you can receive the challenge to your nayo. Je, how wenye tunatakiwa kupata nguvu yao? Do they have the power now? That's the question.
Yeah.
Mungu atusaidie sana. Hiyo siwezi kuizungumzia. Naomba tuendelee na upako.
Amen.
I'm telling you.
Yes.
Nimwambia mtu mmoja, nimchallenge mtu mmoja, nikamwambia, wewe fikiri
nafikiri watu wanaojazana pale kwa pale mkuyuni pale. Nafikiri ni wajinga wale.
Awesome.
Watu wanaojazana pale Leaders Club. By the way, tutakuwa na conference kubwa ya wanaume tupu.
Yes.
Pale Leaders Club. Wanaume tupu. The end of the month.
Yes.
It will be men conference. Brilliant one. Yes. Let's talk as men.
Yes.
Let's talk as men.
Amen.
Be separated by the spirit.
Amen.
Naambia unafikiri watu wanaojazana pale ni wajinga?
No.
Those people, alafu unajua ni bora ungekuwa unazungumzia kundi jingine. Kundi la washirika wa Pastor Tony. These are smart guys.
Yes.
These are bankers.
Yes.
These are lawyers.
Yes.
These are doctors.
Yes.
These people went to school.
Yes.
Most of them.
Yes.
They know all the gimmicks of the life.
Yes.
When you see them coming, you should know they have seen power.
Yes.
They have seen grace.
Yes.
They have seen the word at work.
Yes.
The same thing to my brother. Apostle Mposa. Unaona watu wanashuhudia. Sio wajinga wale.
Yes.
Anasema mimi shamba langu lilikuwa lizai. Nimechukua mafuta aliyopewa aliyoomba na mtumishi wa Mungu, maji aliyoomba na mtumishi wa Mungu nimeweka kwenye shamba ya meza.
Yes.
Niweza haiwezekani, haiwezekani. Okay, tupeni kinachowezekana basi.
Mandala.
Bring the solution.
Bring the power.
Yes.
Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Mafundisho. Shetani mwenyewe atawaleta walimu wa uongo. Mafundisho sio issue. Issue is the teaching accompanied by power. Hivi vitabu hivi, kitabu hiki cha Matters of Blood.
Yes.
There is one lady alichukua kitabu. Akiwa ana maumivu makali, hakusoma, akaweka tumboni kwake. Alifungua tu randomly. Wa tumbo linamuma maumivu makali. Akaweka tumboni chwa. Akawa naomba, nguvu za Mungu zikamvamia. Akasikia haja, kaenda chooni. Pu, bonge la damu linadondoka. Not praying. Not reading the book, just the book.
There is power.
It has power.
Yes, yes.
You think you are joking?
No.
You're not joking.
No.
This power is real.
Yes.
It can separate us to be abnormal men.
Yes.
I refuse to be normal.
I refuse to be normal.
See, you are reading what? Romans, right?
Galatians.
Galatians, yes.
Yes.
Galatians, thank you.
Yeah, chapter 1, verse 15.
Yes.
Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu, akaniita kwa neema yake, alipoona vema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu, ili niwahubiri mataifa habari zake. Mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu.
Anasema Mungu alinitenga nikiwa tumboni mwa mama yangu. Tunachukulia watu poa sana.
Yes.
Tunaangalia watu juu juu and then tunawadharau.
Yes.
Kumbe Mungu anashughulika na watu wakiwa tumboni mwa mama zao.
Yes.
Ah. Mungu anasemaje kuhusu Yeremia? Wewe unayetaka wewe, yani wewe unayeona wengine hawafai. Unayeona wengine hawana thamani. Kwa nini unawekea wengine vikwazo? Kwa nini uamini kwamba wengine wanaweza kubadilika?
Yes. Yani
why is the forgiveness of sin okay to you but to others it's not okay?
Okay.
Kwa nini tuamini wewe umesamehewa dhambi? Alafu utaki kuamini kwamba wengine wamesamehewa.
Yes.
Why? Why is it so easy to believe mimi Mungu ananiona, amenisamehe? Why don't you believe others? See, what you cannot believe to others,
yes,
you cannot believe to yourself.
Yes.
Asiamini msamaha wa dhambi kwa watu wengine, msamaha wa dhambi hauwezi kuwa kwake.
Yes.
Hauwezi kuwa kwake.
Yes.
Anayeamini ameokolewa, anayeamini amesamehewa dhambi, ataenda fronti kuambia wengine. Ndio maana kushuhudia. Ndio maana kushuhudia. Ndio maana kueleza wengine habari za Yesu. Njooni muone yeye aliyeniokoa. Njooni muone yeye aliyeniponya. Nilikuwa na guilt za dhambi. Dhambi nilifanya dhambi zamani, lakini sasa niko sawa. Siku hizo unajua anachokifanya. Dhambi wanageuza maneno. Wanaibadilishia jina. Jamani, dhambi ni dhambi. Siku hizi mtu uzinzi anauita ule ni udhaifu wangu. Sio udhaifu, ita dhambi.
Yes.
Ulevi ni udhaifu wangu. See, they are changing names. Baba mmoja akasema, if you cannot name it, you cannot tame it.
Yes.
What you cannot name, you cannot control.
Yes.
Ukiona dhambi unavunga za huu bwana ni udhaifu wangu. Huu ulisijua ni wapo dhaifu
ndipo nilipo na nguvu. Uni huo. If it is sin, call it sin.
Yes, sir.
This is sin. Nimekosa mbele za Mungu. I confess in the name of Jesus. Clean me with your blood. Clean me with your blood. Give me with your Holy Spirit. Sio, ah, ujue uni udhaifu wangu. Haya ni mapito tu. Kuna siku nitaacha. Acha uni. Acha uni. Go back to your knees.
Yes.
Ask God for forgiveness.
Yes.
Let him clean you.
Yes.
And roho yake akae ndani yako.
Yes. Amen.
Paulo anasema hivi, nilipokuwa tumboni mwa mama yangu alinitenga.
Yes.
Yeremia the same thing.
Yes.
Kwa kumbe Mungu anamalizana na sisi tumboni.
Oh, yes.
Kabla tujatoka.
Mm.
Mungu anamalizana na hatima zetu kabla tujatoka.
Amen.
Tuko tumboni mwa mama zetu anamalizana na sisi.
Yes.
Kuna watu ni mabenka tuko tumboni.
Oh, yes.
Kuna watu ni maraisi tangu tumboni.
Yes.
Kuna watu ni wafanya biashara wakubwa tangu tumboni.
Yes.
Kuna watu ni mitume tangu tumboni. Kuna watu ni wachungaji tangu tumboni.
Yes.
Hizi nginja nginja za maisha ndio anapompokea Yesu.
Mm.
Roho Mungu anakuja anamtenga sasa.
Yes.
Mungu analifuatilia ile kusudi la asili.
Yes.
Kusudi la asili.
Yes.
Kusudi la asili.
Mm.
Nilipokuweka tumboni mwa mama yako,
mm,
nilipokuita, I called you to be what?
Yes.
I called you to be what?
Yes.
There is something I called you to become.
Yes.
I want you to become that.
Yes.
Hatuwezi kuwa pungufu ya kile Mungu alichotuitia.
Amen.
Nakataa kuwa pungufu ya kile Mungu alichotuitia.
Amen.
Sema nakataa kuwa pungufu ya kile Mungu alichonitia.
Nakataa kuwa pungufu ya kile Mungu
alichonitia. Amenitenga niwe mkuu.
Amenitenga
niwe shujaa.
Amenitenga
niwe mtu wa maana.
Amenitenga niwe mtu wa maana.
Na kwa roho yake. Napokea kuwa kile Mungu alichoniita. Napokea kuwa kile Mungu alichoniita.
Napokea kuwa kile Mungu alichoniita.
Yes.
I refuse to be ordinary.
I refuse to be ordinary.
That's what Paul saying.
Yes.
Asa, Mungu alinitenga mimi tangu nikiwa tumboni
mwa
mama yangu.
Akaniita.
Akaniita kwa neema yake.
Yes.
Akanifanya kuwa mtume ili niwahubirie watu.
Yes.
Injili yake.
Yes.
Haya. Si huyo alitengwa tangu tumboni?
Yes.
Alipozaliwa akawa mtu gani?
Muuaji.
Akaanza kuwa muuaji.
Yes.
Anawaua watu wa kanisa.
Yes.
Analipinga kazi ya Mungu.
Yes.
Alichoitiwa ndo anachokipinga. Na kwenye maisha ukiona unapinga sana kitu, ujue ndo umeitiwa hicho hicho. Ni kwamba huwezi kukifanya sasa unapata shida. Hai.
Eh, kwa sababu kwa nini asumbuke yeye na sio mwingine?
Eh, kwa nini usumbuke wewe?
Mm-hmm.
Yaani kinachokusumbua kwenye maisha ndio umeitiwa kukishughulikia.
Mm-hmm. Yes.
Mwambie mtu mmoja. Ana anajua serikali iko hivi, serikali iko. What if Mungu alikuita uwe kiongozi?
Mm-hmm.
Kinachokusumbua ndio kilichoitiwa.
Mm-hmm.
All right.
Yes.
Mhm.
Alipoona vema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu,
mm,
ili niwahubiri mataifa habari zake,
mm-hmm,
mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu.
Sikia?
Yes.
Mungu aliponiita sikujiuliza mara mbili.
Yes.
Sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu.
Wow.
Kuna watu kwenye uso wa nchi,
yes,
wana mwili na damu tu.
Yes.
Roho hawana.
Mm.
Kwenye uso wa nchi wanagawa na vitu vitatu: mwili, damu na roho.
Wako watatu
washuhudiao.
Yes.
Hapa duniani.
Mm.
Nini? Mwili, damu na roho. Kwa duniani kuna watu wana mwili na damu tu.
Yes.
Sasa ukishafanya nao shauri yao umekwisha.
Shauri na
mwili. Yategemea sana my brother.
Yeah.
Who is your friend?
Yes.
Is your friend having the spirit or you're just doing Deli gabale koroda balash?
Amen.
Holy Spirit is beautiful.
Yes.
Aha.
Mstari wa 17.
Mm.
Wala sikupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu,
mm,
bali nalikwenda zangu Arabuni, kisha nikarudi tena Dameski. Kisha baada ya miaka mitatu nalipanda kwenda Yerusalemu ili nionane na Kefa, nikakaa kwake siku 15.
Mm.
Lakini sikumuona mtume mwingine ila Yakobo ndugu yake Bwana.
Anakuambia hivi, mimi yani msidhanie kwamba nimetengenezwa na wanadamu.
Mm.
Amen.
Yes. Amen.
I just wanted to show you
that
this man was separated.
Yes.
Separated from the womb.
Yes.
And I was proving the point.
Yes.
Kwamba unaweza ukawa unawaona hao watu.
Mm.
Hawa wanamuziki hawa wa Bongo Flava hawa.
Yes.
Hawa watu hawa unawaona si labda mabongo movie actors hawa.
Mm.
Unaweza unaangalia kwa jicho la kawaida.
Yes.
Lakini Mungu inawezekana amewatenga au kwa watumishi.
Mm.
Na kwa sababu ya akili yako inawaza self righteousness, unapenda kujiona mwenye haki.
Mm.
Then unapoangalia hawa wewe tayari kwenye akili yako umeshawa judge.
Mm.
Kwamba these are for hell.
Yes.
Biblia inasema hataki mtu yote apotee.
Yes.
Hataki mtu yote apotee. Open the door.
Yes.
Open the door for these people to come in.
Yes.
And receive salvation.
Amen.
Na hiyo sio kazi ya ubiri peke yake. We have to open doors for our fellow businessmen and women.
Yes. Yes.
Come on. If you cannot be close to me, can you preach to me?
No, sir.
No. If you hate me, can you preach to me?
No.
The message of salvation is the message of love.
Yes.
You love to preach. You don't hate to preach.
Yes.
You love first to preach.
Yes.
That's why many people that we cannot preach to them, we end up criticizing them.
Yes.
You love to preach.
Yes.
For you to counsel me, you have to love me enough to counsel me.
Yes.
For you to preach to me, you have to love enough to preach to me.
Yes.
For you to heal me, you have to love enough to heal me.
Yes. Mstari wa 19.
Yes, sir.
Lakini sikumuona mtume mwingine ila Yakobo ndugu yake Bwana. Na hayo ninayoandikia angalieni mbele za Mungu, sisemi uongo. Baadaye nalikwenda pande za Shamu na Kilikia.
Anyway, uko chini hakuna issue.
Yes.
Let's go to the book of Romans.
Yes.
We are reading Romans.
Yes.
Chapter number 8, right?
Yes.
Yeah.
Verse 29.
Mhm.
Neno la Mungu linasema, maana wale aliyowajua tangu asili.
Aliyowajua tangu asili. That's why we went to Paul, right?
Yes. Yeah. Kwamba
kuna watu Mungu amewajua tangu
asili.
God knew them from the beginning.
Yes.
Before the foundation of the earth.
Yes.
Kuna watu Mungu amewajua.
Yes.
And I bet.
Yes.
Hata sisi Mungu ametujua kwa jina la Yesu.
Amen.
Maana
wale aliyowajua tangu
asili. Nimesema mimi ni wa Mungu tangu asili.
Mimi ni wa Mungu tangu asili.
Vya dunia vyote kunichukua.
Vya dunia vyote
kunichukua. Mimi Mungu ni wa kwako tangu asili.
Mimi Mungu ni wa kwako tangu asili.
Nijaze na roho wako.
Nijaze na roho wako. Maana wale aliyowajua tangu asili aliwachagua tangu asili. Ili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi.
Yes.
Na wale aliyowachagua tangu asili hawakawaita. Na wale aliyowaita hawakawahesabia haki. Na wale aliyowahesabia haki hawakawatukuza. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu?
Mungu akiwepo upande wetu.
Sasa
wale aliyowachagua tangu asili, let's go there again.
Yes. Mstari wa 29.
Mhm.
Maana wale aliyowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili, ili ufananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi.
Aliyowachagua tangu asili akafanyaje?
Aliwachagua. Aliwajua akawachagua.
Mhm.
Tangu asili, ili ufananishwe na mfano wa mwana wake.
I wanted you to ask to see that.
Yes.
Please read that again.
Maana wale aliyowajua tangu asili.
Aliyowajua tangu asili.
Aliwachagua tangu asili.
Akawachagua tangu asili. The purpose is what?
Yeah. Wafananishwe na mfano wa mwana wake.
Kwa the intention ya Mungu.
Yes.
Kunijua mimi tangu asili.
Yes.
Akanichagua tangu asili.
Yes.
The end goal ya Mungu.
Yes.
Anilete kwenye kufanana na mwana wa pendo lake.
Yes.
Who is that?
Jesus Christ.
Now, he cannot make me look like Jesus if he doesn't give me what he gave Jesus.
Yes.
Wow. Utakuwa na lazimisha mimi kufanya jambo ambalo haliwezekani kwa sababu Yesu mwenyewe ameyafanya yote kwa sababu kuna kitu ulimpa cha ziada.
Yes.
Yesu hakuwa mjanja. Kwa hiyo huwezi kunilazimisha mimi niwe kama Yesu kama hujanipa kilichomsaidia Yesu kuwa vile.
Yes.
Because Jesus before the Holy Spirit, he was just a normal guy.
Yes.
Umenichagua tangu asili.
Yes.
Ukaniita tangu asili.
Yes.
Alafu kafanyaje?
Nifananishwe.
Ukanileta nifanane na mwana wa pendo lako.
Yes.
Tafsiri yake ni nini? I will give you.
Yes.
If I have chosen from the beginning, then I will give you what I have given to my son.
Yes.
That's why Jesus said, as Father has sent me, send I you.
Yes. Yes.
Then he says, what my Father has given me,
yes,
I will ask him to give you the same spirit.
Yes.
The Allos Parakletos.
Yes.
The helper.
Yes.
That resembles to me.
Yes. Yes.
Inside these are fananae nami.
Yes.
So that you can be the way I am.
Yes.
I heal.
Yes.
So that you can heal.
Yes.
Wow.
I walk on water so that you can walk on water.
Amen.
Okay, what is to walk on water? Wama nasi tuende baharini walk on water. He didn't do that for fun.
No, sir.
Sasa, mbona kama Yesu tembea juu ya maji? Na mbona si tembea juu ya maji? He didn't do that for fun.
Yes.
I tembea because there was a challenge.
Mm.
What was the challenge? Wanafunzi wametangulia na boti and there is no any other boat.
Yes.
So what did he do? He had to walk on water.
Yeah.
Sasa mimi nianze kutembea na juu ya bahari naenda Zanzibar wakati nina hela kulipia boti.
Yes. Na haijafuacha.
Na boti haijaniacha. Meaning of what? If he walked on water, simply is telling us when there is a challenge, when there is a shortage, we don't get shorted.
Yes.
We don't get late.
Yes.
Hatucheleweshwi.
Yes.
Hatuachwi.
Yes.
We will find alternative.
Amen.
The Spirit of God will make us walk on solutions.
Amen.
That's the meaning of walking on water.
Yes.
So the same way he was Jesus, same I will be.
Yes.
This is the reason why I announce every time and I say it again.
Yes.
I cannot be poor.
Amen.
I cannot lack.
Yes.
Imagine this man is coming out with boldness in Old Testament. He's speaking in the book of Psalms, chapter 23. The Lord is my shepherd. I shall not want school fees. I shall not want money. I shall not want the rent. I shall not want food. I shall not want a wife to marry. I shall not want a husband to marry me. I shall not want a car. I shall not want. I want to go to London. I shall not want. I want a visa to America. I shall not want.
Yes.
The Lord is my shepherd.
Yes.
I shall not want.
Yes.
He makes me lie down in green pastures.
Yes.
He restoreth my soul.
Mm.
Though I walk in the valley of shadow of death, I shall fear no evil.
Yes.
Because thy rod comforts me.
Yes.
Though I walk in the valley of shadow of death, I shall fear no evil.
Yes.
Thou art with me.
Mm.
You have anointed my head with oil, and my cup runneth over.
Yes.
The Lord is my shepherd, I shall not want. Why? Because the Spirit of the living God is with me.
Yes.
He's with me. He's with me.
Yes.
When he's in you, you will enjoy life.
Amen.
We don't preach to boast.
Yes.
We don't preach to show.
Yes.
No, these are things that are in us.
Mm.
Our subconscious mind. Mama school alikuwa anasubiri akasema hivi, neno la Mungu ni kwa ajili ya subconscious mind.
Yes.
Maana kuna tia tu uko ndani, unaweka tu. Wewe tumbukiza tu. Tumbukiza tu. There is a day like this.
Mm.
When you are facing a certain challenge,
yes.
Then
yeah.
The Lord is my shepherd, I shall not want. I shall not want. In this situation, I shall not want. The Spirit of God. Can I give you a story?
Yes.
The Bible says, when the enemy comes in like a flood, the Lord
raises standard.
The Lord, by his spirit, he will raise a standard. Kwa akati adui anakuja kama mafuriko, wa, 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 Mungu anacheke, mafuriko anavyokuja. Hapa sasa hivi, haya yakupati, ana raise standard. Woo.
Amen.
Ana raise standard ya nini? Foundations.
Yes. Yes.
Amen.
Wow.
Foundations.
Yes.
Foundations. There is no flood of life that will take us away.
Amen.
Let them bring anything. It will not take us away.
Amen.
We are not going to be crushed.
Amen.
In the name of Jesus.
Amen.
Cannot be crushed.
Amen.
The Lord shall raise a standard. The Lord will raise a standard. It is in Isaiah.
Yes.
Maliko bara elegaya baya. Bajuk selegaya batota. Nandeli bragado shatayama. Rimando loko sekayas. Have you seen it?
Yes.
Read it.
Isaiah 49 mstari wa 22.
Isaiah 49 mstari wa 22.
Yes.
Yes.
Bwana Mungu asema hivi. Tazama nitawainulia mataifa mkono wangu. Na kuwa tuwekea kabila za watu bendera yangu, nao wataleta wana wao vifuani, na binti zako watachukuliwa mabegani mwako.
Sawa.
Basi wataliogopa jina la Bwana toka.
Basi wataliogopa jina la Bwana toka magharibi.
Na utukufu wake toka mawingu.
And his glory from the rising of the sun.
Yes.
Uh-huh.
Maana yeye atakuja kama mkondo wa mto ufurikao. Uendeshwao kwa pumzi ya Bwana.
na mkombozi atakuja Sayuni kwao waachao maasi yao katika Yakobo.
Sasa sikiliza kizungu anachosema. Hapo Kiswahili kashawachanganya.
Yes.
Anasema so they shall fear the name of the Lord from west. We are reading Isaiah 59 verse 19.
Yes.
Isaiah 59 and verse 19.
Yes.
For the betterment of your life, read it in English.
Yes.
So that they shall fear the name of the Lord from the west and his glory from the rising of the sun.
Yes.
When the enemy shall come in like a flood.
Yeah.
When the enemy shall come in your life like a flood.
Yes.
When the enemy shall come in your business like a flood.
Yes.
What will the Lord do? The Bible says, the spirit the spirit of the Lord. Who?
The spirit of the Lord.
Kumbe tumepewa roho ya Mungu kwa ajili ya kunyanyua viwango.
Yes.
Thank you, Holy Ghost.
Amen.
You are in my life
yes.
to lift my standard.
Yes.
So, anasema, when the Spirit of God
shall lift up
a standard against
him. Yes.
Say the Spirit of God
is lifting up a standard
against the enemy in my life.
The Spirit of God is lifting up a standard against the enemy in my life.
In the name of Jesus. The Spirit of God is rising up a standard. Against the enemy.
In my life.
The Spirit of God is rising up a standard.
Against
the flood.
Against the flood.
In my business. In my career. In my life.
In the name of Jesus.
Oh.
Yes.
Thank you, Jesus.
Amen.
When the enemy comes in like a flood, the Lord shall lift up a standard.
Yes.
So why are we given the Spirit of God? Amen. And the separation of those who are with the Spirit. Paulo anawaita wenye mwili na damu.
Yes.
Bila roho.
Yes.
Tegemea sana rafiki yako anani. All right.
Yes.
We go to Samuel, 1 Samuel 16.
Yes.
So anatuonyesha pale kwenye Romans anatuonyesha hawa watu wamechaguliwa tangu asili.
Yes.
Mungu amewajua tangu asili akawapa roho wake ili awafananishe na mwana wa pendo lake. Yes. Nikasema uwezi kunifananisha mimi na mwana wa pendo lako kama hujanipa ulichompa mwanao.
Yes.
Sisi tumepewa roho.
Amen.
And that should be our prayer.
Yes.
Fill me with the Spirit of God.
Yes.
Fill me with the Spirit of God.
Yes.
Fill me with your Spirit, oh God.
Yes.
Fill me with the Spirit of God. Let me walk in your Spirit, oh God. Let me walk with your Spirit, oh God. Let me walk in your Spirit, oh God. It should be a cry.
Amen.
It should be a cry.
Yes.
Amen.
That's why we fast and pray.
Amen.
So that we can receive this Spirit. Skiza, Biblia inasema hivi, people in the time of old apostles, they were facing some trials and challenges. The Bible says, wakaenda kuomba, walipoomba wakamwambia Mungu awape ujasiri wa kulihubiri neno lake.
Yes.
Na katikati ya kuomba, the Bible says they received the Holy Spirit.
Spirit.
So we receive the Holy Spirit to bring changes in our lives.
Yes.
All right?
Yes.
Samuel
wa kwanza sura ya 16 mstari wa 10 sasa. Yese akawapitisha wanawe saba mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yese, Bwana hakuachagua hawa.
Bwana hakuachagua hawa. Yes, sir.
Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa? Naye akasema, amesalia mdogo wao. Atazama, anawachunga kondoo.
Asiyetakiwa ndo Mungu kamchagua.
Yes.
Ah.
Yes.
Yes.
Tari sana.
Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huko. Basi akatuma mtu naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza.
Kama bidii,
Bwana akasema, ondoka umtie mafuta, maana huyu ndiye.
ondoka umtie mafuta, maana huyu ndiye.
Ndipo Samueli akaitwaa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake. Na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku.
What?
Roho ya Bwana ikamjilia Daudi.
Napenda kukumbusha jambo moja. We still have another king.
Yes.
Mpaka dakika hii.
Yes, sir.
We still have what?
Another king in the country.
Another king in the country. Yes. And Samuel is standing up, going to anoint another guy to become what?
A king.
So, wakati Mungu anabadilisha mfalme, akutoa taarifa. Alimwambia jamaa mmoja. Kwa watu wa mwili na damu wana mfalme wao kule. Lakini ni mwao wanajua Sauli ndio mfalme. Mbingu na mfalme wake.
Yes.
Naomba nikwambie, mbingu kukubali na kukupa roho yake. Mbingu kukataa na kunyang'anya roho yake. Simple. So in other words, the sign that we have been accepted by the living God is the presence of the Holy Spirit. And the sign that you have the Holy Spirit, we shall see the sign.
Yes.
No pretense. Amna maneno mengine. Yani, fact ya kwamba mbingu imekubali. Yani, the only sign that heaven has accepted you, we will see the manifestation of the Holy Spirit.
Yes.
Manifestation of the Spirit of God only. Amna story nyingine. Usituletee story nyingine. Yani, mimi nasema hivi. Let's challenge one another. Let's show power.
Yeah.
Let's show power. Mafundisho nasema hivi, hata mapepo wanafundisha.
Yes.
Power. You know what what Paul said?
Yes.
Let me show you this. Something very crazy that Paul said. Very crazy. Crazy stuff. 1 Corinthians chapter number 2.
Yes.
1 Corinthians chapter number 2.
Yes. Verse 1.
Nope. Nenda verse 3. Alafu tunaingia verse 4. I want you to mark verse 4. Start with 3.
Yes.
Nami
nalikuwa kwa kwenu katika hali ya udhaifu.
Kwa namna ya kawaida kabisa. Nilikuwa kwa kwenu katika hali ya udhaifu
na
hofu na matetemeko mengi. But number 4.
Na neno langu na kuhubiri kwangu.
Na neno langu na kuhubiri kwangu
hakukua kwa maneno ya hekima yenye kushawishi.
Hakukua kwa maneno ya hekima yenye kushawishi. I'm not here to convince the brain.
Yes.
Sunaona. Those are for akili.
Yes.
Watch what the man said.
Bali kwa dalili za roho.
Kwa dalili za roho. Kiingereza sio hivi. But it was in the demonstration of the Spirit of God and power. Anasema kwa dalili za roho na za nguvu. Maana yake nini? You cannot convince a Muslim by talking. Hata maustadhi wanafundisha, Hindus wanafundisha, hii Biblia inasomwa hadi na wapagani.
Yes.
The only difference,
yes,
of Christianity and other religion is the demonstration of power.
Yes.
If we cannot demonstrate power officially, tofauti yako na mpagani ni ipi? Tuna porojo nyingi sana wa Kristo, tunaongea sana. When other religion see power, they will come.
Yes.
They will come. Ndiyo maana mnawaona kwenye makusanyiko makubwa yanayoonyesha nguvu za Mungu.
Yes.
Kwenye makusanyiko yenu mnaofundishana sana hawaji, because they don't understand that.
Yes.
That word ninachowaambia, mnachowaambia, mnachowaelekeza sana. Hata mashehe wao wanafanya. The only difference is the demonstration of power. Ukimaliza kufundisha mchungaji.
Yes.
Ukimaliza kufundisha mtumishi,
yes,
kwamba Yesu anaokoa, anaponya, baba, niokoe na mimi kwenye huu kilema. Nenda baba. I want to show you how Jesus saved. Bam! Walk. Then ukiniambia hivi Yesu anaokoa, ndo kambia hivi. Namtaka.
Yes.
Anasema, I came with a demonstration of power. Demonstration of the Spirit and power. These things go together. Mind you, it is the Spirit that carries power. Tofauti yako wewe na muuza duka pembeni ambaye amwamini Kristo. Tofauti yako wewe na benka mwenzio. Tofauti yako wewe na weka mwenzio. Tofauti yako wewe na mwasibu mwenzio. Tofauti yako wewe na daktari mwenzio. Ni nini? Determine as a doctor. Kwa maana mimi naingia kwenye hospitali, kwanza kazi ya hospitali. Mpaka napo, let's say umeingia ukiwa na miaka 28 au umeingia ukiwa na miaka 30, unajiambia mwenyewe mpaka atakapofika miaka 60 hakuna mgonjwa utafia mkononi mwangu.
Yes.
Kesho na kesho kutwa, you be the best doctor.
Yes.
In a certain way, fungua hospitali yako.
Yes.
Ukifungua hospitali, imagine pale Kairuki au Saifi, iwe mtu aliyokoka. Alafu aseme hivi, katika jina la Yesu, roho wa Mungu uje kwenye hoteli, kwenye hospitali hii. Kwenye hiyo hospitali,
yes sir.
Hatutakuwa na wodi ya mortuary.
Yes.
Anaingia mgonjwa maututi, anatoka mzima.
Amen.
Hatutakuwa na mortuary. Imagine you decided to start the hospital. And you're born again. A pastor you are deciding.
Yes.
Kwenye hili church, watazikwa wazee tu. Waliochoka kuishi. But none of the people below 70, tutazika. Below 70?
Yes.
Amina kuzika?
Yes.
Hatuziki mtu below 70, hatuziki.
Amen.
Kwa watu wanajua mzee, le church, watu wafadhi. Lakini leo hii mzee, wachungaji wanaenda kuongoza mazishi ya vijana wadogo. It's a determination of the Spirit of God.
Yes.
You decide by the Spirit.
Yes.
Hatuziki. Wewe ni mke, wewe ni mume kwenye hiyo ndoa. Hata kama mwenzako amwamini Mungu. Hatuziki watoto umdani.
Yes.
Hatuziki biashara.
Yes.
Tutaanzisha vitu vitaishi. Hakuna mradi utafilisi. Hakuna.
Yes, yes.
Because we have the Spirit and power.
Yes.
Tutaacha kuna story nyingi. And the Spirit will move.
Amen.
The Bible says, roho wa Mungu akaja, akatokea Daudi, roho wa Mungu akaja juu ya Daudi kwa nguvu tangu siku ile.
Yes.
So the sign ya kwamba Mungu alimkubali Daudi kuwa mfalme.
Yes.
Sio kwamba alimpambania, alinyang'anya Sauli toka kwenye kiti. Mungu akampa roho. Mungu akikupa roho.
Yes.
Watu wanaweza kawa hawajakutaka.
Yes.
Lakini mdogo mdogo, God will not talk.
Yes.
You will not need to talk. Mimi ndio nimepaka mafuta. Daudi alikuwa anasema jamani, jamani samahani nini? Mimi ndio nimepaka mafuta. Kama mafuta yamepakwa mimi, yamepakwa mimi mafuta. No. Wax.
Yes sir.
Wax. Akipiga kinubi, maruhani ya watu wanatulia.
Yes.
Two kings in one country.
Yes.
Facing the same situation. We will know now.
Yes.
Who has been called?
Amen.
Nani atakuwa ameitwa? We will know now.
Amen.
Boom, situation is there. Nani ni mfalme kweli kweli kati ya hao wawili? Imagine, siku hiyo ndio ilikuwa ni siku ya maamuzi ya kupiga kura. Daudi hakuhitaji sera.
Yes. Even though aliimba baada ya baada.
Siku 38, 39. Goliath anatukana. Okay? Sauli kanyamaza kimya, amerudi nyuma. You know why? Even the boldness to step to the battle.
Yes.
Hata hela sio kila kitu. Kuna watu wana hela na hawana ujasiri wa kuanzisha biashara.
Yes.
Even the boldness to start something, it takes the Spirit of God.
Yes, yes.
Mitume aliomba kitu gani? Tujalie watumishi wako kulinena neno lako kwa ujasiri.
Yes.
Even the boldness to be to preach in Zanzibar.
Yes. Sir. Yes. Yes. Yes.
Sina wewe uende bro.
Tumishi.
Boti zipo.
Yeah.
You pray. Tujalie neno lako. Na kama nimekumbuka siku ile tulifika tu uwanjani pale, tukashikana mikono na watumishi wa Mungu wote.
Yeah.
Zanzibar baba.
Yes.
Tuliomba kitu gani? The same chapter.
Yes.
Na jamani tuombe Mungu atujalie kulinena neno lako Yesu.
Yes.
Nikamwambia pale, nikamwambia mimi nilikuwa natokea kuhubiri, nikamwambia, jamani, Mungu anaweza kaleta watu. Lakini kumtaja Yesu mbele za watu Zanzibar, it takes the Spirit of God akupe ujasiri.
Yes.
Nikamwambia watu wa Mungu, tuombeeni Mungu atupe ujasiri. Sikuwaambia?
Nitamwambia.
Jioni nilisimama. Unamtaja Yesu Zanzibar kirahisi namna hii?
Ah! Tena sio kwa mbali, unapita katikati yao.
With a microphone.
Yes.
Juzi I met Prophet Angel ananiambia hivi, "Son, you are crazy." You went to preach in Zanzibar. You are crazy. I said, "Yes, I'm crazy." Because you cannot be sober and do such things.
Yes.
Yeah. Mm. And we are planning another meeting in Dubai.
Amen.
Wow.
Amen.
Yeah. And another one in China.
Amen.
Wow.
Places that have never been gone there.
Yes.
People have never gone there.
Yes. Because
that's where we go.
Amen.
Because when the Spirit is there, Goliath aliyemshinda Sauli, wewe unampiga.
Yes.
The same situation. Iliyowashinda wazazi wako, iliyowashinda ndugu zako, iliyowashinda wafanya biashara wengine. I speak in the name of Jesus by the Spirit of God.
Amen.
You shall overcome.
Amen.
You shall overcome.
Amen.
You shall overcome.
Amen.
The same country. The same situation. The same. The difference is what? One has the spirit.
Yes.
One has no spirit.
Yes.
One has the spirit. One has no spirit.
Mm. Just the flesh and blood.
Just flesh and blood.
Yes.
As I'm with. Mwili na damu kuna vitu vya zikona.
Yes.
You remember what Jesus told Peter?
Yes.
Si mwili na damu inofunika kufunulia. Bali baba yangu aliyenipa. Na anayefunuaga ni nini? Yesa naye ametufunulia sisi kwa roho wake. So if any person will get a revelation to do anything, it's by the Spirit.
Yes.
So the Spirit of God revealed it to Peter.
Yes.
The Spirit of God revealed it to Peter.
Yes, sir.
Flesh and blood kuna vitu vya zikona. Flesh and blood kuna area, kuna territory hawezi kuingia.
Yes.
Baba yako flesh and blood kuna mahali kakwama.
Yes.
Mama alisema juzi ukisembea kidogo tu nyuma. Yaani ukirudi nyuma kidogo tu baba yako huyo hapo mzee Kayoza. Ukajichanganya ukarudi nyuma tena babu mwenyewe.
Yes.
Ukijichanganya mganga wa Kenya juu hapo. Mabudu mizimu.
Yes.
Lakini ukipiga mbele tu kidogo tu piti huyo hapo.
Yes.
Ukapiga mbele kidogo tu brother juu hapo. Ngro baza juzi hapo. Ukipiga na kata Jesus huyo.
Yes. Yes.
Filled with the Holy Spirit.
Amen.
And when you are filled with the Holy Spirit, yale yaliyoshindwa na damu na nyama, wewe uliyejaa roho, you shall overcome.
Amen.
Amen. I say whatever the flesh and blood has failed,
yes. Amen.
Me of the spirit will overcome.
Amen.
I'm saying again. Whatever flesh and blood, inawezekana kwenye haya maombi haya uliyotuma mtumishi wa Mungu. We have tried our best to print every email, and keep sending your prayer points. Whatever you have failed as flesh and blood,
yes.
By the Spirit of God, you shall overcome.
Amen.
The Spirit rise the standard.
Yes. Yes.
So we pray in the name of Jesus, if you are sick,
yes.
Let the Spirit raise the standard.
Amen.
If you have any challenge, let the Spirit raise the standard.
Amen.
If you have any problem, let the Spirit raise the standard.
Amen.
Into your prayers,
yes,
that you have sent,
yes,
we release the Spirit of God to raise the standard now.
Amen.
The Spirit of God will raise the standard in your life.
Amen.
Standard is risen in your career.
Amen.
The flood,
yes,
is quenched now.
Amen.
In the mighty name of Jesus.
Amen.
Anasema roho Mungu akaja juu ya Daudi kwa nguvu tangu siku ile. And what happened to Saul? Anasema roho Mungu akamwacha. So the difference between these two,
yes.
Moja na roho wa Mungu, moja ana. And then boom, 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 the Bible says, wanakutana na Goliath. When heaven backs you up,
yes, sir.
He gives you the spirit.
Amen.
Goliath yule yule, situation ile ile.
Yes.
But one with the spirit, and another one without the spirit. The Bible says, alipofika, aliye na roho, hasa mfilisti huyo asiyetahiriwa. Hawezi kuwasumbua watu wa Mungu. Hata naombeni ruhusa niiondolee Israeli aibu hii. Mwenye roho wa Mungu anaondoa aibu.
Yes.
Whatever was shaming your life,
yes.
Is standing to your glory.
Amen.
In the name of Jesus.
Amen.
I speak whatever was a shame,
yes.
In your life,
yes.
Is standing to glory.
Amen.
Lolote lilokuwa ni aibu kwenye maisha yako,
yes.
Linageuka kuwa utukufu now.
Amen.
By the Spirit of living God.
Amen.
Whatever was a shame,
yes.
In your life,
yes.
Is standing to glory now.
Amen.
Is standing to glory now.
Amen.
Whatever was a shame,
yes.
I declare and declare in the name of Jesus.
Amen.
You who are watching me now,
yes.
Wona niangalia saa hii,
yes.
I speak in the name of Jesus.
Yes.
Whatever you are watching me from,
yes.
These are your prayers.
Yes.
And you have other prayers.
Yes.
You are watching me now.
Yes.
I speak in the name of Jesus.
Amen.
Whatever that was your shame.
Yes.
I decree and declare.
Yes.
As we encounter heavens now.
Yes.
Hatujahubiri kwa maneno matupu.
Amen.
But by the demonstration of power.
Yes.
We release the power of God in your prayer.
Amen.
We release the power of God in your prayer.
Amen.
We release the power of God in your prayer.
Amen.
You can stretch up your hand now.
Yes.
As we are praying for your prayers now.
Yes.
In the mighty name of Jesus.
Amen.
We release the power of God in your prayer.
Amen.
We release the power of God in your prayer.
Amen.
In the mighty name of Jesus.
Amen.
Let the power of God touch your business.
Amen.
Touch your career.
Amen.
Touch your life.
Amen.
Let there be change now.
Amen.
Let there be change now.
Amen.
Let
change now.
Amen.
In the name of Jesus.
Amen.
Where there is loss,
yes.
Let the prophet begin.
Amen.
Let the prophet begin.
Amen.
In the mighty name of Jesus.
Amen.
I decree and declare.
Yes.
In the name of Jesus Christ.
Amen.
Any place of your life.
Yes.
Shalika parakata ledia.
Yes.
Any place of your life.
Yes.
In the name of Jesus.
Amen.
That was touching you.
Yes.
As pain.
Yes.
Be healed now. So I want you to expect.
Yes.
As I'm praying now, I want you to expect.
Yes.
Because there is no distance with the power of God.
Yes.
In the mighty name of Jesus.
Amen.
We release the power of God to where you are.
Amen.
We release the Spirit of God to where you are.
Amen.
May you be filled by the Spirit of God.
Amen.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.